Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalle moɗo heɗo gone kikiɗe alkamisa tati lewru juillet hitande 2025 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓore masilima capanɗe nayyi uji Ousmane ñalliɓe kabaruji ɗo accon hakke Adiaratou Traoré wonin to ɓoggi janɗe toon on kumpitede wiide laamiɓe laamu hakkunde jo caggal han ana mbawi dartude laamade sini woteji gaɗɗowama ley mali CNT hokki yamirore ƴewtugol sarti laamu hakkunde jo alkamisare hannden musidɗe en jannginoɓe cuuɗi l'école chrétien en catholique ɗi laamu fabirto jawdi gara yoppede golle hooreɓe syndicat de l'enseignement privé catholique mali dokki o kabaru hono dewgal e jande yadirta kabaru kaɓɓowo hoore wattuyoko ɓiɓɓe rewɓe fondiɓe hurtade yeeɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗa studio tamani conseil national de transition hokki yamirore muɗum hoorejo leydi laamiɗo laamu hakkundeji o laamu duuɓi joyi kasen yimɓe CNT ɓe fuu dewri alkamisare hannden tati lewru juillet ndu sariya ƴewtugol sarti laamu hakkundeji o nde windande waɗan fa général d'armée Assimi Goyta kañum e minisirien ɓe fa yettade yimɓe CNT kasindin ɗo fuu darta laamade sini woteji gaɗawama fa ɓeydore eɗen faamu keɗɗan Ali Cissé.
Projet wayti de nuygal sariyamo laamu hakkundeji o jooɗiɗo muɗum no ñalawma hannde o ana wonno yeeso fedde CNT ne yimɓele temedere capantati e go'o kañum en woni jaɓanɓe ɗum fayi gooto hollita e wiide jaɓanayi fayi gooto du nanga e hoore muɗum. Wayti de nuygal sariyamo laamu hakkundeji o jooɗiɗo muɗum no ñalawma hannde o kayo yeela inde ande en fayetto malinkoɓe jooɗiɓe joola kollitiɓɓe ɗum ele batuji gaɗɗi ɗe leydi amen ndi ele ko ɓetti ko ministre kumaniɗo kabaruji ɓiliɗe ƴewtagol sariyaji ɓiliɗe politique kañum wadde faaba muya fewde landingol wotiji ɗe leydi amen ndi kañum holliti ndeɗo tongande mo bato ministre en kañum en du jaɓani ngal ɗo nuygal sariya heere ne laamu hakkundeji o warta fa joɗoɗo muɗum no ñalawma hannde o ka faana muɗum yo fondade e leyɗele kiddiɗe kawtuɓele guɓal ngal ɓe noddirta IS le ñalawma hannde o jawɓe halfinde duuɓi joyi laamiɓe ɗum en le ñalawma hannde o ham kasen ka fedde CNT ne holliti ko woni wimuɗum fewde ngal ɗo nuygal sariya kanake laamu hakkundeji o kañum jonka hollitidde wiide jaɓani ɗum yalla mo heɓa gollirede.
Caggal wotugol ka sariya hoorejo fedde humininde sariyaji Souleymane de tindini nafa ƴewtugol sarti laamu hakkundejo e wimakko ɗum latto sababu tugade caggal han nuygal sariya ɓama ngal noggay ɗiɗi lewru juillet hitande 2023 keɗɗen Souleymane de neɗɗo goto commission loi CNT ko wi honiraɓe amen Reynou Vodo faccitan Oumar Waygallo.
Bangue goto ɗum hanno waɗede yalla sariyaji pelle ɗe ana jaada e nuygal sariyali ndi ko omale noggay ɗiɗi lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e noggay e tati eɗum nafa du sanne ko nayri banggal ƴewtade sariyaji li nokku o miccitiɗe wiide nuygal sariya ngal tan wawi faccitinde no golleji sariyaji ɗi fuu wurri oɗo sariya ɓamaɗo joni o du nuygal sariya ngal huncanta ɗum hoore ana foti sariyaji sappo ɓama toon wattu joni o komin gotti so juɗɗina ilele lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi e noggay juɗɗino hakkillaji moon tan yo ɗum wona kesum.
Sakiraɓe andan wiide ɗi kabaruji foɗa mba heɓude dubembe ande ɗe do hella amen Facebook kañe compte X. Batu sukaɓe jokolɓe rewɓe huminiɓe fa jaam heɓe ley mali fuɗɗi keñe ɗiɗi lewru juillet nduɗo Bamako ɗo daraniɗo ɗum yo association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD fanda muɗum e wi huncembeɗo no hoore yo sembinde immadaraji rewɓe e sukaɓe jokolɓe ɗu dartugol jaam ley hokkidirgol hakkillaji e jangguindeɓe dow ko wawi nafudeɓe fa ɓeydure ɗen faamu anni jantore Moussa Malay Sissoko dow faccitango Mamadou Sama Seko.
Ewi horejo AJICAD Adam Diko ngalɗo kawrtal balɗe ɗiɗi lato sababu sembinde jiile e darande rewɓe e hayeɓe yalla eɓe gatene hakkillo ley kabaru imma daraji hewtugol jaam ley mali.
Eɗen goni ley leydi ndi ley muɗum le yimɓe temedoron fuu ko ɓuuri capanɗe jeegom kiɓɓinayi duuɓi capantati e joyyi le yimɓe temedoron fuu deɓe e jeenon yo rewɓe noon nan e mbawa mursude ko heewi tawi koyɗe yimɓe fuu gala hen ɓeɗo woni ko hani waɗede fa rewɓe sukaɓe jokkoɓe gatta koyɗe mumɓen ɗo imma daraji banggal waylitogo
processus de changement
hawruɓen pelle rewɓe e hayeɓe iwri nokkuji kewɗi leydi ndi ɓe jetti sanne oɗo batu o moɓe joguiri hono nokku kaltidal e huncogol hoore
après cette forum
caggal o batu min piant dabreji imadaraji gatteɗi le gelle ɗe fa tiɗalla ɓuyto kina sukaɓe jokkolɓe kollite rewɓe sukaɓe jokkolɓe ana kasindini jangguinede kollite yalla ana immo daro dow haɓugol e majjun
caggal ko hawra dow muɗum le batu o guɓal joƴinte ngal e muɗum tawete yimɓe le pellitiɓe darannade kabaru ndenagu ɓinguel adama ɓe jaltinan ɗat dabereji hinade golleji ɗiɓe hollitata laamiɓe yalana gattene hakkille o sanne rewɓe hayaɓe
jangguinoɓe cuuɗi l'école chrétien en catholique ɓe laamu Fabirto Diawdi joppete golle timmode lewru utto hitande 2025 kokkuɗo kabaru yo hooreɓe syndicat de l'enseignement privé catholique Mali e wi Khalifa Raymond Kamati secrétaire général des fêtes de ngol yoppugol golle ana wodan e jangguinoɓe jande leyrele e hakkudere omo darta e laamu o waɗa ko wawi fuu dow daranade kabaru muɗon fa gasa keɗe ko wiido faccitango sita sidibe
musil en yoɓeteɓe to gorman leydi Mali jangguino cullekole catholique ɓe wonko warta darna golle lenu lewru juillet cullekole kewɗe Antoune Kassine ɓe musile mumen waran darna golle watoɗo lewru utto hitan ujunaje ɗiɗi e noga e joyyi fattata ka cullekole to golle ekkitte ko noddirte école professionnel ɓe foof ana hen sono walani cullekole dow dowɗi hono misali université catholique de l'Afrique de l'Ouest ICAO nous cullekole tan wonko koyɗe mum wala hen sono wala ɗon ɓamde classe ji pamari fattade lycée nannan muɗum ɓe musile muɗum fota darna golle o tiɗɗal wonko mi wolle muɗum watti joni ganon tawira fou mene musile en cullekole catholique mi waram immomi daro mi fiyat demeɗe fou hono mi hetoto haqqeji amen honone saria yamirino sono wala ɗum yoppe ko musile ke fuɗɗiken jaati le jonta dammaji tan joɓiɗi amen fou waran taje
Mamadou Awa Gassama neɗɗo conseil national de la transition ɗo woni CNT nangama keñen udda kasule leydi Côte d'Ivoire ngol nangugol e nananlaji keɓaɗe ƴurde toon nananlaji keɓaɗi yo saabe haalaji ɗi yo haaldu ɓeɓe annde ɗe fewde e hoorejo leydi Côte d'Ivoire ɓe kayfimo haalde haalaji bonɗi iminoji Iblisa fa yettade dartude helde leydi Côte d'Ivoire no ko naɓi o toon ɗum kanko député yelimani kiɗɗo yo ɗon yaade Côte d'Ivoire yo saabe fa o waɗa duwa caggal ko wiya sagike makko goɗɗo yawti
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
tawede ley dewgal e janggude wana ko yaafi e ɗum saɗi ɓiɓɓe rewɓe hewɓe waroɓe nadde e dewle darade darde joom suude hinnade jannde muɗum hewɓe landoto koye mumen yallah ana mbawi waddude ɗum no ɓeydore eɗen fama ani jantude komin noddirta dossier de la semaine ko Maimouna Faka Ba Sissoko waɗine du facci tan Oumar Waygallo e Mamadou Samba Seku
yoga sukaɓe rewɓe kurtiɓe ka kollitide janggude kañe taweɗa ley suudu ɗum wona ko yaafi misala kanko noddirteɗo Aissata kañe Alima duuɓi mabɓe ana mbare e duuɓi nogay so goto hollitiɗe heɓa e caɗele fou goɗɗo hollitiɗe ɗum wona ko yaafi
ɗum wona fefunde newinde ka e dow faaba joom galle am heeɓi huncande ɗum hoore min domatemi hinna golleji katine ɗi hononi fo hunde waɗa e ley ñalowma sato jaati goram jinganamɓe ɗum ɗo moƴana fe hakkillo e calɗi
sa janggo sina tawi aɗa jogui wattu nde mbawɗa dursitade kañe ko nandi muɗum ɗum waɗi so yoga e rewɓe ɓe kolliti wiide saɗa e dewgal fa tawreɗa wattu le galle ma ɗum wona ko yaafi wakkatiji ɗum wadda caɗele kewɗe kunde ɓamidirɓe
min kay ɗum torran kam sanne to ndiya foof gandam na hinni kabaru jandeji so warti taw tampuɗo wafe hinnade golleji le galle fayimi hooramma o hinnataw kam sato kay yohnani mi wondi tan neɗɗo le garwal wona fe ganda mino mi lawide debbo kurtiɗo kay galle mu hani huncande hoore tafo jandeji hunde muɗude ka hana fe hadde jogola galle
saraɓe ka hakkillaji muɗum ana pecci wattu joni o wattude suka e dewgal na yoppudemomo jangga kako heewi mabɓe holliti wiide debbo tawe le dewgal ɗum woni ko nafa
soni ani ɗo hurtinde ɓiyan o jaɓi ɓiyan jogitoto jande muɗum mi ja on jomum hurtina ɓiyan suurbaɓe yogaɓe wonto soni mbiɗa dooma faɓitulo jande hakkillaji goɗɗi ɗo ɓamata kammara ɗum no minen gattaɓe e dewgal soni jomum ɓooyi jande o fa duɓum cewantato e joyyi ana tiiɗo heeɓa sifa gorko mo yiɗi hurtinamo
kanko Ibrahima Eli Dikko andanɗo kabaru neɗɗa ko holliti wiide no ɗum wori le galluji ɗe no wona noon ɗum wori le brusuji ɗi o wi ko sakiti ko fou ɗeɗo caɗelana ma sanne le galluje ɗe
zaman meɗen joni o yo saabi alhaali faamu mo foof yimɓelduna kinni kulentereji kewɗi min ndennomi hono wakkati joni o ɓamodirɓe nattotondiral hakkillaji dow darande goto eɓe foof ley dewgal ngal nden worɓe rewɓe foof keɓan faabade no haniri
jillina jokkitade jande wakkatiji a tan suuɓade gotel e muɗum wona ko yaafi
sake rabdo kadde kabaru ikikida ko ka andon wudon bar hollitindi min ko woni hakkilaji modon fu sini on noddi numero 76 98 56 56 ngal journal et magazine karo jikinindi o fu andon wida tan odon bawi hedade dun service kuna foni 37 320 mere mere non ka sake rab andon wida min tintindon tan kina tawde dun fanti fu noga et nanga credit les telephone modon fa ke bon noddude kedde heda do e seda yewtere sukabe de wara jukinindi ana wa itawe ongon suko kajido mo wawa jodaade nuku goto na du ongon sakinke njogi mo njogido suko njordo hore be sukabe ko buri hewde fu ko be ngadirta do tamantan fa be njirwina caldi mabbe na du fa be jalta e miloji dun ko handa e sukabe dun kabaruji ana bembi sanne sarabe yogabe so be wadda dum en tidallaji no kanko Khalifa Goita o lende jantore o halna en hala ono net hani wadde fa na hayba suka mudon jogi be taguji bon ina suka be hajube no fa bidren fam an ko hebini en do faccitango min alisis
yamde sappo e jiddi jabli di cinemaaji noga e wonto Mohamed Tembele kan e gidraabe mudum ana landini fiyoyde balon jaggal nyalooma mo mi ngadi école odo suka jango gondo e class ngeddobo ina mudum ana woowi dukude do hore mudum saabi hajjere mudum ga kanko ka eli hore mako ko inni ko o wiata mo fu wala e mako
nemen baba chuube
nele innam fu mi do wada ka watti yoga sinimi do fiya balon mi jabata o nele kan demo woni ko dukata kan mi jabata wadde nele mo wona debbo mo sappiti sanne inna watti fu ana wiya mi do yori kite tawe minne hakila wanano
andobe bangala
hajjereji to bendo sukabe ko heew e mudum fu sabi nokkutube ngoni to fuddata nam holitiri wede kanko Burama Sangare o psychologue
da la plupart des cas ces
gens buri heew fu e sukabe atawangala e sago hore mudben woni ko himbe anda sabe jomu wala e sago hore mon watten wada taguji yogaji ko himbe jabata ko jomu watta dum atawon ana dadi dubi mon sabe suko wala e sago hore mon watta de tawe hakilo mon waltaki ya fu ana yedde himbe an habbe bandira mudon
camarade d'âge
suko kajudo wadam hunde fu yalla tawa kanyum tam woni jietedo sarabe kewbe ana yaa tidalaji yogaji fewde e majjum sab sukabe mu en kede hakkilaji yogabe be mi landondire mu en pamako dire kai kan yoroso
je mon garso
yan gorko o wattu fu ayan habe wonanata hala wattu yoga dum wadde mi de fiyamo ka joni ana samti biiro de suko kajudo yafa mi won suko kajudo ko wi'a pato wada fu woni ko weltama wadde hakkilan dum nyawno fami dan kul haldude sukabe
ala jabi min kika
ekol nadu chuudi sukabe kajjube ana heewi san Mamadou Koulibaly janginowo class njeegobo le sud le col got mo wala e djial lamu o la fi boule commune nayoba disik bamako do holiti wiide kina tawreda munyal san jiddo daranade beedo sukabe
yan certain Burama ki
won tukulel gotel noddirtengel Burama ngel ha isanne de class en o kanko jaati o mo wi'a wawa nadde le class sini musel wala don mi lande kemo wi fay hunde dum suko netoro no fiide suko an hada le col wadde mi baawa fiide be min dukambe tan o mo torra bandira makko heddibe ya fu mi lan darta faw diino kanomi mi lo o won cadele godde mi de ngada e bawde amen fu ay budde sukabe mi do wawi do wana musilen fu jogi ona ittidallaaji
cedu loi yo pedagogue holti weeda dati ana wondi itterle nyalawmo hande o yella beedo sukabe ana heba daraneede
la solution niveau de
won sariyaaji bamari biya pat sukabe dibbe musil o watta e bawde modum fu yalla ana jottina suko o won jukungoji kewdi e musil o ay wadde sini a yafini joomum aronki a hokkata dum ko moddi ara wawi do yaltinde dum ana wawi la dabere ka dun kanan kobbe jida dun
administration scolaire
yalla dido mbadiji ka fu ana heba daraneede ana han ko sarabe watta na hakkile sukabe mu en nam holitiri wiide kanko docteur Burama Sangare o psychologue
il y a des réseaux
ana hani balle mu ine balloje kumini be dun fu buri sarabe kanyen kani haybude dun o tawa suko o won taguji bondi fu ndare dunken ande ande be kabaru hakkilo yalla ana darane sarabe hewbe ana hakkilo mu ben suko wadan dun ana weli dun tan tawene atam wala esago hore mun ka dun wana nyaw hono kandi kolito ngoji kani wadede do kabar sukabe hajjube
les enfants
pédagogue mb kany en kad won do ana labi san fa sukabe hajjere mu ende wawa daranede sarabe fa to janginobe fu ana hani ko watana hakkile bendo sukabe be dowta du en du hono no hani